siifaji ɗiɗin nokkuji bisimgol sukaɓe goodi banggal ñiɓugol kala suudu humanidu kabar muɗum ɗon saraji yogaji hani teddinede e ley heɓugol ɗereji nokku muɗum non holitri Youssouf Bagayogo hoorejo gollirde humaninde sukaɓe e galle
arande ana fawi dow haybude sukaɓe ɗiɗo ɓo hettininde e nannude sukaɓe no woɗiri talki kanɗi moƴƴinede ɗi joƴinete ɗo centre oɗo ana windi dow talkuru ndu e ɗum e golle amen haybude sukaɓe kañe centre o no woɗiri
ndene ley nokku ɗo sukaɓe hawtinte lullirde orphelina dimbañuma to jelibugu ley commune goɓerde ngallure bamako ko ɓuuri capanɗe jeɗɗon sukaɓe jogɓe hakkude hitande e duuɓi sappo e jetti gontun ardiɓe nokku o holti wiide jogari tiyallaji ana wara lebbi jogaji hannde keɗɗenna madame so Aicha Cissé kanko jeyi nokku o
min
go mballoɓe min wo gaddoɓe cakuji tati cakuji nayyi fa yettade cakuji joyi ñamdu ka e lebbi tati cakitinɗi ɗi min keeɓi tiɗalla nokku ana yoori e wakkati o kosom ɗan timmi ñamduji amen du timmi directrice communine ɗo kabaru rewɓe ley leydi ndi ana waɗa e bawɗe
mum
oɗo alhaali goto woodi to santun dun e ley ndeɗo gallure orphelina lollirde providence donfini na bisimi ko warata capanɗe jetto sukaɓe jogiɓe hakkude duuɓi ɗiɗi e duuɓi noga ana hakkude mabɓe nde woyi capanɗe jo e go'o jogolla nokku o halfinama chrétien en joint enaji lubbiɓe na gatani hakkillo nokku o keɗɗanna sere sabi dambeli goto ardiɓe oɗo orphelina
miɗen gaɗa e bawɗe amen darande sukaɓe min gontiɗalla dow kabaru ñamdu cellal ɓornugol kañe birgal sukaɓe min gala psycologue kaybowo sukaɓe miɗen kaaja e simballa fou
na woodi orphelina saint joseph iditiraji kewɗi goodi gila ko sere gloria neɗɗo jeeyaɗo colombie cuf suutama noon duuɓi kewɗi fadi makko yoppitede ka ɗum fewtade kamɓe ardiɓe ndu ko holti wiide wadde bawɗe mabɓe sukaɓe yogaɓe neldaɓe yaade ley galleji ɗoɓe jeeya caggal duuɓi ɗiɗi
suudu yettima en ana jogui tiɗalla mawɗo e wakkati mo gonɗen o kammari rafi bawɗe min gala mballowo min miɗen keɓɓa mballa iwde heddere amiri ngendi directrice kumaninɗo kabaru rewɓe kañe sukaɓe kuccala ana waɗa e bawɗe mum fou
ko ɗum fof laamu leydi mali waɗanta ɗiɗo nokkuji entugol sukaɓe ko ɓuuri hewde golonoɓe kawmum en keɗɗana Youssouf Bagayogo hoorejo gollirde humaninde sukaɓe e galle
miɗen gaɗira e golle amen ɗo centre uji ɗi ana e golle mabɓe miɗen darde mballoɓe ñamri ka joni honono nomin gattano somin ji eɓe kaaja mballa min gaɗan e bawɗe amen walludeɓe
saabi lewru pabodiral fay ɓoyali ong alfarouk ɓami aadi darnade temeɗe nayo sukaɓe ley leydi ndi ñande sappo e jeegom octobre ƴaɓɓiri ndu ong o signini talkuru hakkunde mabɓe e centre ngaji entugol sukaɓe ɓe hitande yaade duuɓi sappo e jetti